God Silence, God of Finest.
You know, you have to believe in our efforts so as to reach your success.
Corny.
Utahis ukorori, cause it's a rules everything. Kila mtu tamona na jui, mikosi mikosi, sababu ujui. Wataheti na njia upitazo, kila mtu ujia upiti. Eti huna vigezo, mawenge bala, hata kunjoy upati wa saa. Dunia ni mbaya, mbona natenda kwa wema na ulipo ubaya. Maswali bila majibu na baki, unajitafuta na hojipati. Unamini na gundu, wachawa wamewanga, wamesepa na nyota. Eti no mana, dero na zota, uoni mwanga, mbele giza. Yani kama, unaigiza, kila siku wewe tu. Shida zinapanda juu, unakaa chini, unashika tama. Safari yako, inasimama, you not alone, inuka tena. Life will still go on, believe in you. Yes, bana. Eti wachawa wamewanga, wamesepa na nyota. Eti wachawa wamewanga, wamesepa na nyota. Amini unaweza,
amini.
Amini penye ni ya pana njia.
Amini.
Amini vita yako utashinda.
Amini.
Amini juti zako na utafanikiwa.
Amini.
Amini unaweza.
Amini.
Amini penye ni ya pana njia.
Amini.
Amini vita yako utashinda.
Amini.
Amini juti zako na utafanikiwa.
Amini.
Vipu na kata tamaa, maisha ndo haja maa. Vurugu na visa mtaa, kimbia ufike kirele cha rwana. Jua na choka, jasho na toka, maru na toka. Kata kidogo, suru utafika. Focus smart you need it. Jifunza pitia magwiji. Usienda kuloga kwa baby, trusting God, anabariki. Siri ya maisha ni confidence. Tafiti upate na evidence. Haupendi ukiwa ni nonsense. Struggle weke mipango fresh. Eti, uoni mwanga, mbele giza. Yani kama, unaigiza. Kila siku wewe tu, shida zinapanda juu. Unakaa chini, unashika tama. Safari yako inasimama, you not alone. Inuka tena, life will still goes on, believe in you.
Amini unaweza,
amini.
Amini penye ni ya pana njia.
Amini.
Amini vita yako utashinda.
Amini.
Amini juti zako na utafanikiwa.
Amini.
Amini unaweza,
amini.
Amini penye ni ya pana njia.
Amini.
Amini vita yako utashinda.
Amini.
Amini juti zako na utafanikiwa.
Amini.
Amini unaweza. You can be something, man. Never give up what you have. Then bounce.